yalla jogorade no fewiri kabaruji ɗi eli alhaali tiiɗuɗo fedde golloɓe kabaruji to Niger ton ɓoyi e golle o ndeɗo fedde junnade wattu 1997 taki jaati weltimuji de tottugol kabaruji ɗi fedɗana Aminatou Nooma hoorejo kabaru he e golleji
minen e pel rewɓel ɓe kañum en gaddi ɗiɗo jooɗa haalaji mi kumpintinɓe hono beema ande kese ɗe ɓe mbawi nawtorade ɗum faɓe keɓa kabaruji laaɓuɗi hono ɗum ɓe mbawi wadde yalla eɓe anda so tawi kabaru jiltinteɗo do majji yo gonga nadu so tawi pene fa oɗo gol mami puɗɗi jon o yimɓel ɓe jangga fa yetto goɓɓele kiriduji ɗi heɓa nafa muɗum kañum en du mi pirti haalaji ɗi e ɗemɗe yaya kalteɗe ɗi leydi amin
hunde nde tawka dun nokkuji goɗɗi région o hono jangnirɗe noon ɗum wordi to Burkina ɗo ONG Ediko ne hinni golle muɗum no hanniri nde ardinina kadi Diallo kinɗo kabaru muɗum gila ɓooyi
cuuɗi lekkoleji ɗi ɗiɗo jooɗa haalaji sembe muɗum fuu nayoreke banggal hono ɓenɗo yimɓe ɗuni sukaɓe lekkoyi koy wawi wadde kañum en du fa heɓa kabaruji caniɗi eɗo sisilgaji ko tawa fuu hono ɗu ɓe mbawi wadde le ñalawma hande o eɗo weɗodirgol mabɓe juuɗe faɓe kaɓa jennoji fa yetto bonandaji goɗɗi kasen en nandore muɗum gattiɗi ɗo beme ande kese ɗe hayeɓe kañum en woni ɓemi ardini ele on ɗo sabi kamɓe woni nawtortoɓe le ñalawma hande o sanni réseau sociaux ngaji ɗi mi andiniɓe hono ɓe mbawi wadde fa ɓe anda so tawi kabaru yo gonga nadu pene hono du ɓe mbawi humpintinirde honoraɓe mabɓe heddiɓe ele janieli mabɓe
jeeɗoɓe kabaruji ɓe ne jiiɗi fawade ɓeɗo yimɓele ɓe limali ɗo ɗo kabaru muɗum yo ɓuuri fuf sifagol drande radio na mawni sanne lasina ñangali yo journaliste omo jeeɗa e ñiɓuɓe golligal mabɓe ande kese le jalon
fed ne ɓe noddirta emi darde muɗum ana mawni sanne banggal birugol ɓiɓɓe leydi ndi ele janguindeɓe hono kabaru gonɗinɗo heɓirte hono ɓe mbawi sindirde kabaru mo wala fuu ɗo haɓɓi e kabaru mo dalil woni muɗum radio ngaji ɗi darde mum ana mawni ley hem sanne saabi le leydi momi golle muɗum ñalawma hande o darde radio ji ɗi wawa haalel fatim ɗum waɗi du so firtirde golleji amen ɗi ele ɗemɗe ɗe yimɓe nanta e dow radio ji ɗi nafa ana e muɗum sanne
to leydi Tchad nawtorgol no fewi kabaruji fuɗɗi yirwude toon seeɗa seeɗa li alhaali yirwugol kabaruji peneji dental golloɓe kabaruji Tchad en fuu na hinni kabaru o yeɓaki fewi golle muɗum so banggal radio so banggal réseau sociaux ngaji so banggal ande kese tawene ngal ɗo golligal kinniɓe nawtorgol birki e ley tottugol kabaruji heewa hundede jogori soobe sanne hoorejo oɗo woni Mamadou Djimté
Baye
wom heeƴo momi noddirta on a vérifié pour vous momi joppi toon bindi vidéo ngaji fa yetto kulantereji kewɗi goɗɗi kasen ana dow hen ana hani ko yimɓe humpintine yimɓe ana hani tan bire eɗo hono wawi wadde fa kabaruji ɗiɓe koketeɗi ɓe anda so tawi gonga nadu so tawi kabaruji peneji tan woni koɓe gondi halteneɗe ɗum waɗi so birugol banggal humpintinede ana hani latade golle kanɗo jukkiteɗe
e wi UNESCO ande kese ɗe mbayliti sanne yeɗugol kabaruji ɗum latike sababu kabaruji ɗi andete ɗon e ɗon hunde nde wowa fi banggal gollirɗe andade ɗe yo alhaali joyiɗo dow sifaji ɗi hani jaati yirminede